Mubufu bwevumu omulodi meya wa Kampala Salongi Elias Lukwago akwasizza abakyala abaisiraamu abasiibye abaweereza mu kitongole kya KCCA etuli ebikozesebwa mu kisiibo liweereddwayo aba MTN Momo. Lord Mayor asinzidde ku mukolo guno neyennyamira nnyo olw'okutuuka okuva mu bukulembeze bwa Kampala ng'ensonga z'omusala gw'abakozi abayonja ekibuga zikyali mu kigweyeweezinge. Agambye nti abaweereza mu kibuga Kampala naddala abakyala abeera ekibuga abakola nnyo naye olw'ensimbi entono eziweebwa ekibuga ekyo basasulwa buswazi.
Kulwange munzikirize biyinza okubanga bimu ku bigambo byange bisembayo gyemu. Mbadde mikwano gyange nnyo, tutambudde ebbanga ddene tuyise mu bingi. Mwebale omukwano ogwo okutuusa olwaleero. Twaliyagadde okuva mu kitongole muno nga welfare yammwe eri improved. Kiringendedde ku mutima. Ebirala byonna tubiyiseemu ebya contract, ebirala byonna eby'emirimu gyammwe eby'emisaala. Naye akakaaga kannuma, akakaaga kannuma ibi, genze kannuma, kakaaga mutwalo. Nabadde ngezaako ku last minute, umanyi nze mpagira omupiira. Ab'omupiira toluzinga hope paka ku dakiika esembayo, ne muyinjala ettayimu oyinza okuteeberamu.
Lukwago asabye olukiiko lw'ebyobufuzi olwa KCCA okutuula obukubirire luddukirire abakozi nga lukola ku nnyongereza ku mbalira y'ensimbi edukanya ekibuga Kampala.
Kulwange munzikirize biyinza okubanga bimu ku bigambo byange bisembayo gyemu. Mbadde mikwano gyange nnyo, tutambudde ebbanga ddene tuyise mu bingi.
Yes, enkulu wa KCCA Hajjat Sharif Abuzeki yeebazizza abaweereza aba MTN olw'okulowooza ku bannaabwe aba KCCA era neyeyama okukolagana obutereevu nabo okwongera amaanyi mu by'empeereza.
Okuva ku ekyo kye mutuwadde, tulina ebintu ebirala ebisobola okukolagana nammwe. Last year tubeebaza nti mwatwegattako nga tugenda mu Kampala City Festival era ne mucontributinga ekyo kye twasobola okukola kwolwo tubeebaza. Tulina buli week tukola okusimba ebimuli n'okulongoosa ekibuga. Tukikola mu ngeri bbiri, one okugreeninga ekibuga kyaffe n'okulongoosa naye n'abantu bateekamu omutima okugamba nti balina okuyonja we babeera. So tusuubira nti senga tukoledde wamu ku kino tujja kusobola okukyusa endowooza y'abantu basobole okuba nga bawula kasasiro n'okuba nga bamukozesa emigaso emirala.
Omukungu wa MTN Gilbert Jita yeeyamye okugenda maaso n'enkolagana eno era n'okudduukiriza abaddu ba Allah mu mbeera yonna esoboka.